ngathi second half. Second half. Lazi Milano. Shay day. Wabaki through passing and bag and time. Namuzi Dani. Shay day.
Intwana yami, intwana yami. Kule rap uhulumen. Kane nkinga phakamane. Ukwazi ukurap ukhuluma. Ukwazi ukuswenga udlula ba. Ujampani ngolobani. Dabi dabi ndololwane. Sase shobi ngolobani.
Snapchat, peeling my patina.